omusano gunja seko mungi kulire nkalamata ku moyo gwange omusano gunja seko mungi njo kulire nkalamata ku moyo gwange echoyo oyo chindi bubi chinzita kubanga chingamba nze mpanirire temunenya kulaja nabwe enti nange nachikola nti yango gokulya gutise omutima gungamba nti oba nekweke buli wenne ogumanda bawe savudo naalireka nti alina erinyiridde bwe rityo wamma ekyoyo oyo mpulira kingi kijja abasajja tuli kujjupa ate nga mpanvu era etulengezza amalusu gayiika ate nga n'ebijujulu ebisava bingi ebyenyiriza bino bijja kutuziika temunyiga banyabo nti nkibagambye naye nze kinsuseeko sirina wendi ekisinza okuleetawo obuzibu obungi mwe nammwe mwenyiriza nnyo ekisukkiridde ate nimu ebikula nga musomooza ennume ne mutulaga amasava agabayiikayiika fe abasajja abeekakasa ne tufa mangota bakazi mmwe mbalabye mutusa ekyoyo nyabekyoyotewalidemba ojja n'olabe runo olutalo lumazeewo bangi nze era anasimatuka simulaba wanno okujjako ebisajjasajja ebiteeyamba era nga byaggwebwako n'abaana bonna naye gwe yeekakasa abaana bo nga bangi kirizagaana nti nojja kubaziika abakazi batuteza emitego mingi egikupangulula ne bw'oba wanywera dda osangayo n'ekikazi ekibi ekisuse nga kyekuuta sabbuuni ne kimeremeenya bwe kigenda okuyitako ne kikulaga ekkolo n'owulira ekyoyo oyo nga kikusimoola ne wabaawo ate ono yakumalako eggezi katonda gwe yatonda namunda yenna bw'agenda okuyitako n'akulemya emmere n'oyagala omubuukire mugende mwenna kati ntunuulira nga bano abanjakizaamu emumunye bakazi mwenze munzisa nnyo ekyoyo oyo omutima gujira ne gwekubirane nejjusa ng'ate tekisoboke kuba byansala dda wenjira ne ŋŋamba singa nesomera nembeera faaza sandijuliridde kuba abatukuvu oba tebeegomba mbwe ekyoyo oyo ekyabwe kya katonda yekka naye ffe abasigadde tetulina gezi tugwane ku mbalaza nga tuswamiridde kino kireese n'emitima emigumu egitejjusa n'olaba yanuyirira nti waakiri nfe bwabeera n'ekiwala kyakuumiisa ebbali ensirine bwe muluma abeera teyeenyeenya nga ne bwe yeekanga abeerawo bulungi ng'ekyoyo oyo kimugumya nywera ndeete bwe limala ne lituuka eggwala lyalinda tayagala mboozi yalulekereeke ng'awulira ekyoyo oyo bwe kimukweeka nti yangu yebyange ŋŋende nefire entaana mu zisime ziwere mu bungi si ku kino ekyoyo oyo ekipeekapeenya walidemba ojira ojja n'olabe okugana okola kina ngero sakala ojja lengera empasi okugana okola kina nze sirina ddembe ma ojira lengera ensuusu okugana okola kina ndabye 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 ojja ojjira si yonna mawendi kubanga ekinyoola kyo tekiwoleera sirina kyakola ate kya butonde kuba buli nsi gy'ogenda balina ekyoyooyo okuva kubasooka mu nsi nga batonde olaba ne eva yafuna ekyoyooyo n'ayiya amagezi nga bwe batulimba kawulira ekyoyooyo ekimupeekapeeka kati okuvako olwo mu nsi yonna weeri buli muntu omutonde abeera akyetise wabula ate ekyaffe abasajja kikaaye ng'ate tetwekuniza ebyokulya bikyajja mazima ojja n'olaba ekisava naawe ng'ate tekiggaane kuba nakyo kikwetaaga no noya galo chigambe kone ene wetia kisikuwa chimpalula ne chimega wansi ne waba watono yatole simbi na kulire choyo yo chirie chwere ne emu sasire nganza kunganya banji kabaga lokula bakuimba bwange bimalo bayimbira baba basimye mfuna munaba nekumba banji nyo okumanya choyo yo nyabo chikaye olaba nabakazi mwizo kweva Kibera kirabo mungu yabakwasa ensule takaliro kutusa lufa ngamagoba gono konde kugaba manyi yo okero bukezi nokwate kizigo mbozi nenda birwa mune werongosa no kuba fashion mutu jo yakala no iwa murugo yo rukumya wina bomala no tambula kuboti mukubo buli nume kulabange fecho yoyo anti bitu saliza kumwe bingi buli muntu afuna koche gomba chonna wabera womusajje egomba kabina atenga yomulala face jafa nebirala bingi mukama be yabawa bitusuza netwe basoro echo yoyo kati okuva ko olusinga temutulumya ngamba mu abatayinayo basajjeka ate ni mwebi kulanga musomoze nume muno wagambira kabawulira fa njagala okuva wano nzireyo bulungi ngende nefunyire mu buliri bwange naye nga kinnuma siri bulungi omuvubuka nga nze okwezinga nzekka ate nga n'ebijujulo ebisava bingi byensula ndoota nga mbyewangulidde nabayo n'abakadde abansinga obukulu obasanga mu nzikiza nga baswamiridde omukadde n'omuvubuka tetulina kugezi fenna twalulunkanya okwekyoyooyo muleke nkyerekereze siri bulungi ebinaaba bisigadde nja kubireeta naye nga mpulira sirina ddembe nze onookola kikyajjira nsi yonna onyaba ekyoyo onookola kina tewali ddemba kiyiha ojja n'olaba embokuma onookola kina ngeero zaagala kiyiha lengera empa zino onookola kina nze sirina ddembe ma kiyiha lengera ensuusu ndabyo 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 kyajjira nsi yonna.